yande joni tori min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde kori jagnal le modon habaruji di hande sembe mon ndara filla hono tewtol ko watte caggal jande wadama do filla nyawtobe himbe dum du kondan hala har filla ko dar tewtongol enda kany e filla ko dar to ciede ko be kokete gabbatbe jabe jobato be jangoto enda dum waddi be gadi murtere atalata hande o enda nonni fa bare jondu kondan ni en kalandu kondan do filla ko dar to fa hande en hara filla do enda ni ono gallu nyeme do enda tawra du fa hande ko to himbe teme derna ko dokdo enda himbe Sudan yaabe jodawi damugal hono biroji kawjidi filla ko darto ferobe leede mudu en gam batte hedeto jodi yawtal men pinna hande studio kalango halando filla ko te koppa noga e nay haltana do filla woni tagol mbakaaje kulle ko sawi do mudum en kaldi do e bandi en tawtendo asmana sina yaade yeso en noddamo e telephone Soumana Amadou woni ko jangantan habaruji dide fulfulde ni yorno biurimi on no tawa ni hana gofu gindandan kero gollobe horebe sogeji ko tatoete tondi biato sogeji jatno ekito no womne soge ragal kany e jande soge ragal be fube ittama nokkuji mabbe fa laabi tar horebe fu fa warta docteur on fa warta loktorojo chawro on endan dun du kondani wonno ko fana minister kawjidi denagu leede sogeji hoji lawlu ittongol endan kabar o du wurtinama e do filako dart internet e fawar jondu e hokkobe habaruji be leedi Niger no kuje kewde dun du kondani hala ka jettinani filla nyala endan suka goddo mayi ton endan latido sogerno endan wana suka kay gandu makko nogay didi latido du kondan jangayna jande awjol ano fa hande du hono fa hande lanaji piroji kanko endan mayde makko en o warra en bandu makko yirani endan welali himbeje kewde san dum hala majjum hala ma kanko etetu fa hande chombiano tala tasamsudini nene ne kaydu kondan ni dum waddi ko fa hande ne hala ka katabintinama sabu halu be fu hala gota ka hali wakati mo kalti on wiido gol don wadde do filla ka endan gam batte tewtude yita no wonno dum waddi ko masibo hewtimo kanko sukon endan himbe be du kondan minister kala mutari holli wiide ke sebe jito wama fu ono faani be pete sawru handu fiyede do nani fa wari jondu konda a baruji din tabadu konda do endan gallu nyeme kenyan wakati hono kiral nange wonno ko fa hande wadi ko to min ta chapan tati ko himbe hetta wittoro ko dorko arandejo o enda andado o gam batte alle dume jangobe universite to enda fawne ma gallu nyeme kany e fa hande du konda ni hono habbini be wadi fottere godom e la sarako e kiki den enda fottende den wadi wakati dum du konda kambe be kolli wiide ke hono kambe jangobe gonno be burtono gam batte be kolle metorgal ko be gonno jiya lebbi sappo e nayi enen ciede mudum kany e ciede ko hande be ballite wakati warre wakati dum fu wadai nene ne ka dum sabi gadi murtere de be murti seni be ketno nanon on fa hande horejo mabbe bitedo Arifa Hassan ko halani tarnal fuda Ahmed dum e o halani Musa Hassan kay no wadi ko be gadi dedo murtere
depuis 5 mois
joni lebbi joni komin tefay wadude murtere fu na ko wakati min gi uno ko gomnati o wala anniya yewtinaade filla ciede jangobe universite be gala bawde do jangobe ko watta jangobe ujune laso e go'o gomnati wi'a sey wombe no gada licence ben de rejim en cubete yewtini bandiraabe amim be hakke mabbe dabe tokkata gomnati ni be jami der miliaruji ujunaaji didi gattoetede golle der leydi dum wawa hebani jangobe be sedda ko hokkata be dum du wadi komin bi'i tawte be jawi min ninon amma ko ni wadi tawado caka himbe on wi'i mi munya sedda min kedeto sedda min dara
ci den ne pas agir comme nous avons voulu le faire
nonni faane murtere jangobe le lekkoli to himbe ekitto golle juude kayen du kondan ni hande atalato be puddi dum sabbe bi hunde fu golletaake le lekkoliji mabbe di enda dum du kondan wonana e do filla kambe do murtere mabbe dem gol men gada ga batte alle kulle ko wi'a sey wade dum wonno jomno jangi gasini jande mundu nar ko tewtol wade de reji goddi gade dum du kondan faane fedde jojjinan ga batte majjum kayen on hoji laabi din don fa hande ne be bi no woddu ciedeje godde ko han tawebe ko kam ga batte be njoba hono faane jandeji mabbe le lekkoliji de ga lekkoliji gomnati nonni dum waddi ko fa hande secrétaire général syndicat mabbe tet Ibrahim Munkaila o halani bandi min tarnan fude Ahmed dum sabbi nene ne kay ni murtere mabbe dedo
notre modèle d'article
kulle tati gadi mi de murta arande ni rafio bude ciede bandirabe amin jangobe der jangirde janga ekitade golle der redu leydi e do der hubere nyame den didabel mum woni rafike joran are ku jangata ekitu na are de do de gala na de do kejoray no janga ekitade de wadirta tatabel mum woni dum wi'i dum sottina no kure tewtewru derol jande loktaraku min galadu mi dem pama ku sabi itane fu sai wakati on badake sanne den ko dum singa biro kawjo todo tewtewru wurdum dum dum wadi ko min yami onex fedde leydi mawne hawjo tone wakkati fu tewteruuji gadeteedi der leydi hawjo dereji tewteru amin dum ganni kare wonno hawji tewteruuji dereji jande fu gadeteedi der leydi
en santé crédible
nonni faande biete docteur Hamidou Talibi Moussa latido kanyindu jangino mawno enda gondo le lekol mawto na motawa omo wondu konda e federation CNDH kanko enda o wadi yewtere kenyan en wadi yewtere e do fi ko ndarto faware jondu konda ni hono jonde jam kanyu e yitugol hakkeji bibbe adamaabe ele hantode hala makudu o holli o wi jonde jam wawata wadede sewana tawe hono laamu laamore do laabi demokrasi ko tabiti e ko moji nene ne kaydu konna Alassane Kouzi Mahamadou landeke hono hala ka enda gam batte heba famtino fa won nani ko famten kanko docteur Hamidou Talibi Moussa
dar taykaaki holla am mi holli ko dar taariki duniyaru ko buri heewude woni kon e hirnyere hande ndude en daari hirnyere de wona no wade nokku fu gam bombe bangi no kippito leede e gure de rabbinol haala dar taykaaki am mi holli ko deni idun hidi jonde jam e akkilu fukkingo tabbita to sey to hawju lobbo hebake der leede ko watta yaadu yeso hebu der leedi himbe leede den du keba barke jawdi majji to burdinol fu wade chaka mabbe laabi kite dindu gollire no hanira to heedran duran fuwa du chaka himbe
la ayina antite kon appel dita
nonni faande e do filla dun don waddi ko nyalaande 10 leur décembre ko itnalé duniya do filla yitugol hakkebi adamaabe haalaaje yewtere di o wadi o enna kanko docteur enna ni wonno ko haala kanyum dum woni ko wattana sembe sanne nonni faare joni non kettini faano wadi habaruuje fulfu do enna ni hono studio kalanguno tawadu konna ni ara filla ko ndarto hono fa hande hokkon hokkugol himbe na mbi'en du konna ni dental himbe latibe daranibe gam batte yitugol hakkibibe anamabe be leddi be Niger kay ndu konna kokkama bar jari mawni to enda Paris galo l'amour leddi France dun du konna wonana e do filla hono kulle mabbe de me gadi mojjude sanne Michael Zodi kany won ko ye jabo dokkangal e juude ministre leddi France kawjide filla ko ndarto fa war jondu konna sariyaji nonni fa hande du konna dokke godde du konna hokkama hono enda bar jama yaade himbe wadobe golledi ko watto hono no kuje nay nonni ele habaru na tawadu konna ni hono yorno birno mi ele fuddugol habaru di enda himbe ko watta hemre jayaabe e faande du konna leydi Soudan wambe du konna no ferreto en tefto jotto ben don du konna wadi jonde mette suba ko enda damugal gollirde de le duniyar hawjine filla ko darto dille wambe ferreobe leede mudun en to tewto no jodo nenne nek e do majjum wadi ko faware joni be mbi be garena gam batte faabe kebene not ko be tawe be kebbe jodoge fa wodi bandimi Alassane Kouzi Mahamadou yeto mabbe jamo wiibe Younous Abar Ibrahim goto mabbe halani mudum woni koro ono golle mabbe de be gadde
Asher wadimin do illa lewru avril gan yewtinaade hebanami mosala amma wala mosala mumin kebana himbe leydi etiopi eritre e somali fu fedde de no ada dum en no yar leede tuba ko be no accam gan wala leydi wi udi kan no hidi min gardermo mosala mode hebanami ni woni de miden bawi jodi do leydi niger min dara gollal gal min gatta dum du woni ko min gii min jabay nyaloma goto du min kokka min bi'a min acca to min jodi don dalila o wadi mi wari do tefude hakke
comme zotor megera
ande horejo no faade biro on endan kangudo haali o wi himbe leydi Soudan be seyde be jeebe muñoyle torbo tawa o endan sapu wakkade mo kalto endan sigila fu wala ko hokkotobe lawol faabe kebe den be jodoro e leydi endan do inde faawarjo den on fedde seni Alexandra Morel o haalni faane bandimi Alassane Kouzi Mahamadou halaka
Il y a un projet de l'ETL.
Merci Guilani Tawadi, tchak gomnati leydi Niger et HCR fed de leydi duniyaru hawjine filla ferobe leydi mu entefam e to uwe. No tawa sigila gom indirat OTM. Sigila o dermu non dum adoita tefam be worde wombe leydi Libi be adabe be gadda do der leydi Niger. Fa dum dara to be jarete. Imbe leydi Sudan be du tawaka der sigila o. Ana du gam be kalobe ingilere amma gam ton leydi Chad ton filla mabbe wona no hawji. Danne ton Chad hani be jare. Fa dum hebana be to be jodum bani ko handen ibe tawa der leydi di jabi wernude be hokkibe to wale e ko nyama be gala ibe beltoro non fu miden kettino bujji mabbe miden yewtino du min kebana be
musol écoute et on gère
nonni farjo to ete Marrakech leydi Maroc to won to fande horebe leede hore gomnatiji je pottoy gam batte degude jungo do dereji na bien talki bindadi do fi dille wambe dillugol leydi warde leydi nene ne kadi dum don ko na hunu ko lati be jeewa natuta ballodo do fi majjum biete do no fa hande Hassan Boukar lati do goto e wambe leyi hawtere eten alternative leydi Niger do enda kandu o wi ko han tawe hen wonno renugol dille wambe enda sabu kambe dum be darni kanye fawar jondo hebande be mosolo be jaha no kuti don endan faano wodi se ket nanen yewtere nde o yewtinde endan kanko e Mukhtar Hamadou.
On se rend compte que les attaques
mi pami ko pelle jinganoji hakkeji bibbe adama be goni no gada der lawol renude dilambe leede be e hoytinande ya warta mabbe dum wattama e kunta miden don jia alama bayle no hebte der mum min ji leede to be jata tom gali ko wonto mu e der lawol mun dum dum du holli ko fedde leede europe e leedi america ko jami dum wattama e kunta kando de ko woni dilambe leede be koytinane der ya warta mu e deni min koji far leede a Afrika du e jiida amin no dilambe leede be gonno torrire ni ko wi'a dum accete dum kay no halaaji ni no amma mi anda sako ibe godi ania e wadde bayle der mum
quel chose peut véritablement changer
nonni faare jondu konda ono ko watto hono himbe ujunere kay won ko wadi wurtagol ton endan to wete fande ni polonyo nokto hono bat wonno wadde do fila ko darto woni tagol mbakaaje ko nandi e mudum nene ne ka dum do konda ni be ngadi dum no enda do fila hawre wadde de cop 24 woni noga e ko wonno wadde dum enda gam batte heba himbe hono wada darnde lobberdo mudum nene dum wadde ko faware jondu konda ni hono be kali do fila jogagol nokku dendan fa woda sembe ketno don Sani Ayuba bile Niger tabat yeyto enda ka enata e himbe wurtibe holli mette e do maccu
ici la marche a été organisée
do enda ni yaadu mettandu sigili bendu woni bimbe pelle jinganobe hakkeji bibbe adama be wadbe to hawrinde koppode dum du tawa kena laabi koje do ko yaawi kotta tawe battitol bakaji dum hebanama mosola kam dum wadi ko miden meccintina dawrobe e wallobe dum wodi nafaka e darade hojja lawol kegingol e wakkati o nimbe dum gada kotta tawe eterne ngulugen to buri eterde worre e sedda do enda monen fu wari hali hunde ko woni no suli dum dum du hollatana kono tilsunom e himbe durwida e battitol bakaji
no wontirene batu odo gonno watto endani fuddene ilu tatlewr de samandu endani woni hore mudum du konda dum waddi ko faware jondu konda ele yewter men pinnal hande e noddi bandi en bietal asumana sina tawato enda yewtana en noy wondu dum woni yara yewter makko e ruketo adramani
Asumana Shina, dume himbe bawi pami der ko wada jeddire de ton der hawrina COP 24 de.
Donc la COP
Assalamu alaikum. Hawrina COP de kulle tati mawde ardinim. Arende fu wurtinde lawol do ko tabintinta adiji ko daadi parim. La sara asabe on himbe fottoybe be ndari do talkuru windandu do fi on. Subako o du be ngadan jidal e kaldal do majum faya aljumaro. Jon on himbe ke bay fama ko tawa do dereji di wadde. Ka horejo COP on hali wakati wanno yewtereji e hokkobe habaruji o wi yadi yes heba kay no sokki sane dum da wadi ko be koji do tabber den don tam seyni na fo horejo gubal afrika tabintini ka hala dum woni go'o didabel sembidide faledi fu durbi digol e wayli tagol bakaji e ko dum rimoto kanjum e ko tuuga do mu der narral pari dubi joy wara dubi joy no wadi du kondan gollal gadangal holla lewru octobre wa tundudu dum du gamtinade do beida wula arede goddo lawal duna tawa e paldidi leydi america kuwait leydi saudia e risi kambe jardaki labe din tabintine australia brazil e pologne to batu o wonno wada kambe dun jardaki do fi ko jaado pondido dubu jinaaji didi e no gay tatabel todo diro leede duniya do fi o ga waddude balla mudum far jawdi leede sembe teje de e ko wallitita leede de gala sembe fa golleji do filla wonji tagol bakaji golle fa wada hande eden tawa fahande do fi goto o do miliaruji hamre kandi tewte din chapande jegon tan heba tawi du alemany kambe japon tan koji adi do beydu duggol do ko wino no wallitan
no wodi asmanu shina ko pelle balliroje der durwo battitol bakaji diina yami do labi jinganade hakki bibbe adama na
nani non pelle gonde do jonde ko emun den no jama do ko watta ko tawe der bindi din filla saria do fi bakaji din tawe hen ke joran gure elawon no nimbe natiri e golle dem tawe hen ele tarki timade nyanden din fi natugo nimbe e gollangal wadama balle didi ko didi e golle dem fu pelle gonde e jonde ko emun den accante nokko
a gaccaka Ousmane Sina den to endan to wete hono Katowice to endan ni Pologne himbe ujunaaju ndaa yonko murti gam batte holde metorgam mun kan won do endan galle nyemey hunde fu wadaydo fi majjun taamadu kono leedi men Nigeria e leede jaccutu do majjun
kettine sigilaaji studio kalango kadi to tawa do der duniyaaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum